nan joy lewru septembre en biyan dum woni hitande 2020 mi joddi do e kanko no gitel Ousmane Niali Boulo Niali Boulo no badda
e way gal alhamdulillah jotta ji Allah
sa watti jungo ba yaade mbo so jaltinta ton
kaba en jaram faali lam ka jotta den to ba flabe to conseil local jeunesse ngendi ndi wonde wadde imadaraji tutugol ledde be jube ke commune no dirte do jokeli do be tuti alan hande en temede ledde no dirte de tacce e fanda mudun yalla be kuncen hore wayli tagol wattu e beedugol wadde golleji di mbawdi nafude sukabe ko buri lewru ciagal ko der keb majji kany e yaade be mudun be kuliti wide be mbuli be matnama ka himbe darani be faabe jite wala fu ko beedi wide ko latto denagu mabbe en timidiran kabaruji di haro caldi
en jaran nokku no dirtede bofula be sukabe jokol wombe tombe be gonde waddo ni imadraji ledde le temede be gonde tutudu do nokku no dirtede jokkeli non kulitira wiido do kabaruji
non jaati yidum hakkilo conseil local jeunesse do gollidal la kanan ko be dingendi fana mudun yo daranade hawalu yalla ledde anajele o nokku
de imadraji be gonde waddi be mi fedde no dirtede ome vesnde kanyo wonde fa badde be wattan le hen ko yata millioji tete ujinaji temede kalis cefa fa kebe famtar kebe mo kanko no dirtede Boubacar Makalo yo ko lami sukabe jokolbe zinisi to bofula beto ko sifido hen
le fa
commune jokoli o ko boyi mo andira do latare commune mo dacce hebete mudun sanne en o do programme o won nafaka faawala kaddi mo faabomi haybude fadi ledde tacce fatima mo faabomi haybude peruji meden mo faabomi ndu haybande sabi mo faabo endu haybude e li wayltugul wakkati mo gonde mudun o projet ngaji tewete da mbayi nafude ndido leydi
kanko rapper njimo no der kebo wiama holiti don wudide nyaali
non jati be Martini Kumpa e be goni adina dum wadi yontere jabbene de ka hono humini be fabbe jopide be ngay mabala fuko pamen himbe fasane wiide no kibirta denagu
be quality wiide wattu jona e be juudele o don nokko micciteden wiide kanko der kebo yo jimo won non fa kebe famtade hono o worno e jimi dino kedden Mamadou Samaseku
e do dubi mako nogay o do jokolle jimo o gila joni na jogi sifa golle mako kertado kanko yimi Mariama Mamadou Ibineta e jimi kewdi goddi kedanna Amadou Kebe lolirdo Derkeb
c'est grâce à mon
mon gorko lati sababu andana o do kabaru o ni giraba didon jodi non groupe lolirdo GBB Ghetto Black Boys denno ni ngada non bawdo amen to kajulutum le hitane 2012 ciagal bakkan o ngarmi bamako do dum fuf dum fuddi
c'est là que tout a commencé
yela o do suko jimo o yo sambide des wa leddi malindi to wa sanne bangal gaji
je compte vraiment
yela am yo yeltinde gaati leedi malidi goldidi de yimbe le gonbe ciagal leedi ndi yela min goddo sanne e golle o ni andi wiide jaati gaati leedi malidi dulla ka bandirabe am tawe artiste en andabe burmo yidde yalla ile ko arta ko artiste modo goto jeedo leedi mali yelta hakunde amen dum yo goto imade am
mes objectifs
odo jogi do diplome lettre moderne derkeb kay na tojiri wiide gaati di na wala tar sababu sawrude nyawuji kewdi
wattu jone njaram to an songo to be bi fedde sukabe jokol wombe ton de ben gadi ton batube darni bureau mabbe duno be kan sakirade satere dina
e wi mabbe be ngada imadraji hollitinde jamara de hon ibono wadde yilaruji e halido radioji martinde himbe kumba kabaru mudon
fa kebben famtar kedde mo kanko no dirtedo Habibullahi Mayga yo kanko lami fedde sukabe jokol be to an songo to ko mo sifito hen
on a participé
min kinike juingol fedde hande famminde jamara de buru fuf bangal hewta gol jam le commune ngaji e gelle de fuf denno minen yimbe jeunesse rewbe be drande amen na mawni sanne li kado imadara hetugul jam
très important à jouer dans le cadre de la paix
dun nabata yotere meden mini magnde yotere meden mini magge en jahan hono ko biiden kenyon ko de Ousmane Niali Boulo ko nayri bangal nyaloma kedina do ware
e non jati nyaloma kedina do ware yambinama asewere kenyen nen faabe dirden fama kedden ko Ousmane diko hebini e kanye mom samasiyoku
latade jiddo sanga modoyna dinanke fu yopude ware mudun ana eko heewi heedi yogabe hande do gonden do eda wolfa bugu o sugo jokolo wi yopi ware mum batte dinano arama sako wonko sefi kedadam mo
yida non fi labude ware am nodo amen muhammad ali salam itata non fi ware mudun denno na hani min jemina kala ko kanko o golli
yude wolfa bugu men jaare heedi dar salam do shakti janfal jango faculté de droit privé jogi hakkilo wongo holitinde ko yoppiri waare mum.
Se neɗɗo ana jogii waare nden a ɓurata jateele tora fof wattaake fewde maaɗa. Yo maanda yimɓeele cayiiɓe inani jaati wiide banngal diina ana yiɗa yimɓeele njoppa waare mum en. Ko saabi ɗum kay mi annda.
E wi sukaaɓe rewɓe yogaaɓe Bamako noon feloore haana dogude dow fay gooto batte o yoppi waare makko tan. Yo ɗum kanko jiijata tuure o anndini nden no du o honnaaki saŋa muɗum.
Nden somi yi noon joom waare tan mi milan wiide oɗo kay yo aslaame lobbo. Ka hannde sukaaɓe hewɓe na njoppa waare mumen batte tan kulle aduna. Gila nden fay somi yiiri neɗɗo e waare jooni mi milata goɗɗum. Ka mi yiɗi kala njoppuɗo waare mum en.
Waare meytaande na sankitiinde baye hilli faaɓe baye ñamminooje ɗe tati fuu ana fawarde ko nanndi muɗum. Si tawi hono yo saŋa tan ka mon fuu ana waawi waɗde ko weli ɗum.
Ayo Ousmane Niali Boule en mbiyan hannde yo cekkiti jamanu gonɗen de homo fuu ko yiiɗi woɓɓe mbiyan jiɗi waare woɓɓe ɗum jeji korsina ba heɗe.
Nden ɗum nawata en kawaru taariki yontere nde jaran kulokani.
Se en jaari ley taarikiji ley yontere nde en mbiyan kulokani oɗon nokku ɗum woɗɗiri ngallure Bamako nde ko ɓuri kilogaji temedere.
E ndi gendi ɗon kulokani hono inde nde wardi.
Fa keɓen famtare keɗɗen mo kanko noddirte ɗum Moussa Traoré o yo tindinowo amiri ngallure kulokani nde komo sifi dow hen.
Se ñama Traoré ɓeɗo bandiraɓe e sigankoɓe naati kulokani wattu 1929. Ɓiɗɗon ɓe fof yo giƴiraɓe ɗum sunkoɓe ɗum ɓe gonno la chasse ɓe garanno wadde e ley ɗiɗo nokkuji ɗi. E ley ɗum woni ko nokkoo nagge hakkille maɓɓe sanne. Ɓe taki e ley nokku o ɓundu ndu nafiɓe sanne. Batte ɗum e mbiya e bawnankore ɓundu ndu nafewi. Ɗum woni kolon kañi. Nden kolon kañi o laati sababu kulokani.
Aywa ɗum naɓata hen e mbirki sembe calɗi. En mbiyan ɗum woni sukaɓe rewɓe lattoɓe balare ley leydi Mali ni mawraɓe kañi miraɓe ɓe piidi nokku noddirte ɗo stade Mamadou Konaté.
Wawi ɗon ɓe mbiyata senior kañi e junior ɗon mawniraɓe ɓe tappi miñira e maɓɓe ɓeɗe yurmen fo ɓe gandina ɗum ɗen.
Ɓe gatti ɓen baddi nayyi wiyama ɓen baddel gotel tan keeɓi wattu joni e jaran fa hannde hono coupe du monde Qatar 2022. Leydi Mali ndi kay fihi alal bar deɓɓe noon nde ɓe keeɓi ngaalu eɓe kani hawtinde ko warta ko du Ouganda.
Eyi maccigaji kewɗi piile runde Afrique nde ley nde yontere jokkinan du kasena ley yontere warore nde.
Fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samassir.
En puɗɗiran guɓal leydi Mali groupe E. Leydi Mali ndi fi Rwanda 1-0. Kenya e Uganda fay goto wawa e bandu 0-0. Bangal ñalawma ɗimmo o ñande altinere nde leydi Mali ndi memodiran Uganda wattu 13h. Le groupe A, leydi Burkina hawi leydi Niger baddi ɗiɗi e kowal. Leydi Algérie latinoɗo champion ngabbi dow Djibouti baɗɗi jetti e kowal. Ñande altinere nde Djibouti bisima leydi Niger. Ñande talatare Algérie yahan to Burkina. Égypte fi Angola 1-0. Libye ɗum fi Gabon 2-1. Ɗum ɗo yo ele groupe F. Ele ñalawma ɗimmo o Égypte yahan to Gabon ñande alan wattu futuro. E Angola bisima leydi Libye talatare warore nde. Leydi Sénégal gondi jokko champion o fi leydi Togo 2-0. Nden no wakka joni o Lyon Teranga ardi bangal groupe H o. Fadde match hakkunde mabɓe e Congo ñande jeɗɗi lewru septembre wattu 16h.
Baro a jarama yettinde ɗi kabaruji ɗi fuu e accirani hannde.
E mbiyan ɓe jarama kala ɗo ɓe mbawi tede le Mali fuu e mangal muɗum wattu joni e kertinikil jotalɗi sukaɓe jokolɓe keeɗi ɓe hen fa le ñoro mango. Fa nde fadde ɓe jaafe e nokku ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o grainde ana wara.